Leo minaweka wazi, kweli mama ameichapa kazi. Ona Tanzania yetu ya panda ngazi, wapinzani sasa wanayo kazi. Nani kanuna, kila mtu ana furaha. Miundo mbinu kaleta SGR. Hatuko nyuma, CCM imara. Shaka hakuna, mama tabaki kinara. Mama Samia, mama. Tuna pinzani, tunazima zote, tunawasha kijani. Huku bara kote, ata visiwani, wanamtaka Hussein Mwinyi na Samia Hassan. Nasikia shangwe na vigeregere.